Ayu cheese mdas das singa mzala tamatisi mfethu ah nika lam ngisathi shi egoli ngisikhuphuka kancane ngiphushe masipani kube lethu wo ngiphatha amandana belungu yeah mdas mzala mfethu yeah ngisathi shi egoli ngisikhuphuka kancane ngiphushe masipani kube lethu. Ungibona ngedripa mzali ayi umtapo mfesi ngabreka imall ngangena esiposini ngadonsa iface bangishutha ngegrabha bulleti ey wechinge kulunge yeah umncalakhe bebe wekhothini ayi wezumba emfesi ngiyavumulela ikhambi wedlala spansatapa without paying money. I sabusa emzansi ey akare money woos kuskus peso mamza kaso puza goze goose ayi cheese mdas singa mzali tamatisi mfethu ah nika lam ngisathi shi egoli ngisikhuphuka kancane ngiphushe masipani kube lethu wo ngiphatha amandana belungu yeah mdas mzali mfethu yeah ngisathi shi egoli ngisikhuphuka kancane ngiphushe masipani kube lethu.
Yintwana yevesi mtase, ihayo kid mtase, yintwana yehook mtase, ekwanuka istashi yini umtapho mtase, ihayo 350 mtase, ngiyabonga ubuyile mtase, ihayo mbali mtase, ngiyamazingwenya mtase, ihayo snake mtase, ilowu west mtase, ubabanti we, iwewewewe, iwe, ngiyasaba mina yey, yeah. Yeah, ngafika e-mall ngangena nge-force ngifuna i-force ngangena e-studio ku-amps kumnyama ngathi ubreki yeah ngasaba ngaphuma emnyanga thola u-lefts wetekile phuma wi kuziveni thizeni bakha phansi omtapeni sengibona no-captaini sengisaba mina we ngakithi ngoboshwa we engingakatapi newe i-remix etop kanje hawe
ayi u-cheese mdas singa mzali tamatisi mfethu ah nika lam ngisathi shi egoli ngisikhuphuka kancane ngiphushe masipani kube lethu wo ngiphatha amandana belungu yeah mdas mzali mfethu
yeah
ngisathi shi egoli ngisikhuphuka kancane ngiphushe masipani kube lethu wo